Moni 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 onvera konse kumumoli, pomwe takumana mprogramene ya tisanture, Bible, pomwe timasantura mau mulungu kuyambira genze simpaka chivumbulutso. Ulendo kondwesa zedi, ulendo wodalitsa, ulendo wotitandiza kuti timvetsetse mau mulungu kumvetsesaso mwini mauwo yemwe ndi mulungu. Ndipo lero mbale Osman Chiramanda alipo ndithu tsogolere paja mprogramu ya Peter Ijinali mu Yesaya chapter 24 koma lero tiyambira pa verse 16 tilo wanso ndikhoyo mu chapter 25. Nayo
ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tamvani mawu a Mulungu pa Hebrews chapter 2 verse 18 akunena kuti pakuti popeza adava zowawa poyesedwa yekha akhoza kuthandiza iwo amene ayesedwa. Mu programu ya Peter ija, tinali kusanthula Yesaya chapter 23 kuyambira verse 1 ndikulekezera chapter 24 verse 15. Mmene timakambirana za ulosi wachionongeko cha ufumu wa Tulo. Ndipo lero pamene tikulowa mu Yesaya chapter 24 kuyamba verse 16 ndikulekezera chapter 26 verse 18 tikambirana zakudza kwa masautso ndikubwera kwa ufumu wa Mulungu. 16 kuchokera ku malekezero a dziko ife tava nyimbo zolemekeza wolungama. Koma ine ndinati, ndaonda ine, ndaonda ine, tsoka kwa ine. Amalonda onyenga, amango onyenga, inde ogulitsa onyenga, apambana kunyenga. Tsono ndimeyi ikufotokoza za nyimbo za matamando zomwe Yesaya akuva zopita kwa Mulungu zochokera ku malekezero a dziko kulowa mu Palestine. Izi zikuchitika ngakhale pamene pali chonongeko chakachisi, zinthu zina zofunika za munthu, komanso pamene pali kutengedwa ukapolo. Kunena kuti chikhulupiriro cha anthu okhulupirirawa ali ndi chikhulupiriro chachikulu ndi chosagwedezeka mwa Mulungu. Nkhani iyi kunena kuti Mulungu adzalemekezedwa ndithu ngakhale pamene kachisi ataonongedwa, anthu okhala mu mzindamo atabalalika, komanso ngakhale dziko la Yudeya lonse litaonongedwa. Tsono kulambira Mulungu uku ndiko kumene kunadzitsa mtendere mwa anthu amene anapsinjika. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pali nkhani ya kulambira Yehova. Cholinga chake ndikuonetsa kuti padzakhala kulemekeza kwa anthu a Mulungu chifukwa chachikhulupiriro chawo chosagwedezeka pa Mulungu wawoyo. Kunena kuti pamene inu ndine titenga Mulungu kukhala chitetezo chathu, ndipo pamene tikhoza kulimbika ngakhale pamene tikuyenda mmasautso. Nkhani yonseyi kulinga pakuti kuchokera ku malekezero a dziko kudzachokera nyimbo za matamando chifukwa chachigonjetso cha Mulungu pa adani a Khristu. Izi zidzachitika pakudza kwa ufumu wa Khristu ndi kufalitsidwa kwa uthenga wabwino pa dziko lonse kudzera mwa kutembenuka mtima kwa Ayuda ochepa omwe adzakuopa anthu a mitundu ina. Iyi ndiyo nthawi yomwe akuinena Yohane pa chivumbulutso 11 verse 15 pamene akunena kuti ndipo ngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba, ndipo panakhala mawu akulu mmamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi woyamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Verse 17, mantha ndi dzenje ndi msampha zili pa iwe wokhala mdziko. Ndime ino ikufotokoza nkhani yakuti padzakhala zovuta zitatu zomwe zidzaoneka kwa okhala pansi pano nthawi imeneyo chifukwa cha uchimo. Iyi ndiyo nkhani yomwe anatsindika Yeremiya mu chapter 48 verse 43 momwe ananena kuti mantha ndi dzenje ndi khwekhwe zili pa iwe wokhala Moabu, ati Yehova. Poyamba akunena kuti padzakhala mantha pa anthu wonse wokhala pa dziko, kunena kuti pamene munthu athawa vuto ili akumana ndi vuto lina. Tele Amos chapter 5 verse 19 akunena kuti kudzakhala monga munthu akathawa mkango ndi chimbalangondo chikumana naye, kapena akalowa nyumba natsamira kukhoma ndi dzanja lake ni mluma njoka. Kutsindika kuti palibe mtendere pamene pali mantha, Taonani mbili ya dziko lapansi. Anthu akhala akunena zobwezeretsa mtendere mwa njira yochotsa mantha. Ndiye ndifunsa okondedwa, kuti kodi inu mukhoza kuchitira umboni kuti pamene tili pa ufulu wodzera mulina mdziko lathu palibeso mantha kodi? Yankho likunena kuti mantha ali posepose, koma adzafika pachimake penipeni nthawi yachivuto chachikulu. Vuto lachiwiri ndi dzenje. Ichi ndicho choopsa pa nkhani ya imfa. Tsono Ambuye Yesu Khristu pa Mateyu 24:21-22 adanena mawu akuti, pakuti pomwepo padzakhala masauko akulu, monga sipadakhale wotero kuyambira chiyambi cha dziko kufikira tsopano, inde ndipo sipadzakhalanso. Ndipo akadaleka kufupikitsidwa masiku awo, saka dapulumuka munthu aliyense, koma chifukwa cha osankhidwawo masiku awo adzafupikitsidwa. Iyi ndi nkhani yachisautso chachikulu momwe anthu okhala mu Yerusalemu akuwuzidwa kukhala wokonzeka chifukwa woyipa adzaponyedwa ku gehena ndithu. Ndiye Ambuye Yesu akunena kuti padzakhala kufupikitsidwa kwa masiku achivuto chifukwa cha wokondedwa wake wa Khristu. Kachitatu, tikuona kuti pali vuto la chinyengo. Tsono pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti, chimene Ambuye wathu Yesu Khristu ananena pa Mateyu 24:4, ananena kuti, yang'anirani asasokeretse inu munthu. Ndicho chinthu tele chimene chikugwirizana kwambiri ndi nyengo yachivuto chachikulu. Ndikunena mawu amene yachifukwa ndiyo nyengo yomwe anthu adzaganiza kuti akulowa mu ulamuliro wa zakachikwi. Kunena kuti pamene anthu akuganiza kuti akulowa mu ulamuliro wa zakachikwi, ndipo pamene akulowa mchivuto chachikulu. Ndipo chizindikiro chimodzi cha wokana Khristu ndicho moyo wa chinyengo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone pakali pano kuti pakati pathu pa ife opembedza ndi anthu angati amene akuganiza zakumwamba. Yankho likunena kuti anthu owerengeka okha ndiwo amene akuganizira zakumwamba, kutanthauza kuti anthu ambiri ndiwo amene akunyengedwa ndi zinthu zokhudza moyono. Tikunena kuti anthu ambiri akunyengedwa ndi sayansi chifukwa ndiyo yomwe ikukana zichilengedwe. Anthu ena akunyengedwa ndi ndale zomwe zikuchitikazi, pamene anthu ena akunyengedwa ndi ziphunzitso zina monga zokhudza prosperity ndi zina zambiri. Koma nkhani ikunena kuti monsemo mulibe thandizo linali lilonse, ndipo thandizo ndi limene likupezeka mwa Yesu yekha basi. Ndi chifukwa chake okondedwa atumiki ayenera kukangalika kunena za chipulumutso mwa Khristu Yesu. 18, ndipo padzali kuti iye amene athawa mbiri yoopsa adzagwa mdzenje, ndi iye amene atuluka mkati mwa dzenje adzakuodwa mu msampha. Pakuti mazenera akuthambo atsegudwa ndi maziko a dziko agwedezeka. Pamene anthu akusaka nyama kuthengo, amakuwa ndi cholinga chofuna kuti nyamazo zidzuke, ndipo kuti pothawa zigwere mdzenje kapena kuti zigwere mbuna. Ndipo nyama zina zamphavu zikayesa kudumpha mdzenje mucha, zimakodwanso mu msampha. Kutanthauza kuti masautso nthawi imeneyo adzakhala wochuluka ndithu, kotero kuti munthu adzesera kuthawa vuto ili ndipo adzagwera mu vuto lina. Ndiye nkhani kunena kuti monga muja zinali pa Genesis chapter 7:11 zachigumula cha madzi, momwe monso zidzakhala ndi chiweluzo chotsiriza cha moto. Tele tamvani 2 Petro 3:5-7 akunena kuti, pakuti ichi aiwaladala kuti miyamba inakhala kale lomwe ndi dziko lidaungika ndi madzi ndi mwa madzi pa mawu a Mulungu, mwa izi dziko lapansi la masiku aja pomizika ndi madzi lidaonongeka, koma miyamba ndi dziko la masiku ano ndi mawu omwewo zayikika kumoto. Verse 22, ndipo iwo adzasonkhanitsidwa pamodzi monga ndende zimasonkhanitsidwa mdzenje ndi kutsekeledwa mkaidi ndipo atapita masiku ambiri adzawazonda. Pano pali nkhani ya wanthu amaudindo mchipembedzo. Amaudindo mboma komanso ngakhale mdale mmene. Kuti ndiwo amene adzasonkhanitsidwa pamodzi ngati akaidi mdzenje. Yesaya akufotokoza nkhani iyi pamene akuonetsa chithunzi cha akaidi amene amamangidwa manja ndi miyendo ndipo amaponyedwa mndende. Tsono chithunzi ichi chikuonetsedwa kapena kuti chikuonetsa zomwe zinali kuchitika pamene atsogoleri amatengedwa ngati akapolo wogwidwa ku nkhondo. Izi ndizo zinali kuchitika nthawi ya Nebukadnezar. Ndiye pamene neneri Yesaya akunena kuti patapita masiku ambiri adzawazonda, akuonetsa chithunzi cha ukapolo wa ku Babulo womwe unatenga zaka zosichepera 70. Mulungu adzawayendera na adzawabwezeretsa ku dziko la kwawo. Ichi ndi chimene 1 Petro 3 verse 19 mpaka na 20 akunena ndi mawu akuti, mmene Mose anapita na alalikira mizimu inali mdende imene inakhala yosamvera kale. Pamene kuleza mtima kwa Mulungu kunalindira masiku a Noa. Pokhala nkukonzeka chingalawa, mmenemo owerengeka ndiwo amoyo asanu ndi atatu anapulumutsidwa mamadzi. Okonedwa anzanga pa ulendo, nkhani yonseyi kuonetsa chithunzi chachisautso chachikulu chomwe chili mkudzacho. Iyi ndiyo nthawi yomwe maufumu onse adzasonkhanitsidwa pamodzi na aponyedwa mnyumba ya ndende. Tere tamvani chivumbulutso 16 verse 14 tikupeza mawu akuti, pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wa mphamvu yonse. Kutanthauza kuti mafumu ndi anthu onse aulemu amene anadzitengera wokha ulemu na amaponya wena mndende, iwowa adzaponyedwanso mndende. Kutsimikiza kuti iye amene ali pa mtendere sayenera kusangalala mwa iye yekha ayi, popeza sadziwa zoyipa zomwe zikudza mtsogolo mwake. Ndiye Yuda chapter 1:6 akunena kuti, angeloso amene sanasunga chikhalidwe chawo choyamba komatu anasiya pokhala pawopawo adawasunga mndende zosatha pasi pa mdima kufikira chiweluziro cha tsiku lalikulu. Uku ndiko kutsimikiza kuti woyipa wonse akusungidwa kuyembekezera tsiku la Ambuye, tsiku lomwe ndi loyipa kwambiri. Tsono apa ndipo pamene ndikukhulupira kuti wokhulupira wonse adzauka kwa akufa monga mawaja adanena Yohane pa chivumbulutso 20 verse 4 pamene anati, ndipo ndinaona mipando ya chifumu ndipo anakhala pamenepo ndipo anawapatsa chiweluziro ndipo ndinaona mizimu ya iwo amene adawadula khosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu ndi iwo amene sanalambira chilombo kapena fano lake ni sanalandira lembolo pamphumi ndi padzanja lawo ndipo anakhala ndi moyo na achita ufumu pamodzi ndi Khristu zaka chikwi. Uku ndiko kutha kwa chivuto chachikulu kumene kudzatha pakubwera kwa mfumu ya mafumu monga tiwerenga pa chivumbulutso 19 verse 11 mpaka na 16. Kutsimikiza kuti wokhulupirira wonse adzalandira chifundo na adzatulutsidwa ndende na adzalandira ulemu ndi ufulu woyenera. Haleluya. Kodi inu wakondedwa, muli wokonzeka kulandira chifundo cha Mulungu. Verse 23. Pompo mwezi udzenyesitsidwa ndi dzuwa lidzakhala ndi manyazi pakuti Yehova wa makamu adzalamulira cha ulemerero mphiri la Ziyoni ndi Yerusalemu ndi pamaso pa akuluakulu ake. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu olemekeza Mulungu chifukwa cha zomwe Mulunguyo adzachitira adani a mpingo wake. Kunena kuti pamene mafumu a dziko lapansi adzalangidwa chifukwa cha nkhanza ndi kuzuza kwa anthu ena, dzidzafotokozeradi ku dziko lonse lapansi kuti Mulungu ndiye mfumu ya mafumu ndipo kuti mafumu onse ayenera kumvera iye. Apa ndipo pamene Mulungu adzaonetsadi kuti ndiye mfumu ya ulemerero komanso ali ndi ulamuliro mphiri la Ziyoni, mu Yerusalemu, komanso pa mpingo wake wonse. Tsono nkhani mundimeja tawerengayi. Ndiyo iyi kunena kuti ulemerero wa Mulungu ndiwo waukulu woposadi kuwala kwa mwezi ndi dzuwa. Kunena kuti pa tsiku ilo ndipo pamene mwezi ndi dzuwa sizidzaonetsa kuwala kwawo, kutsimikiza kuti ngakhale mitundu ina ya anthu akummawa amapembedza mweziwu kapena dzuwali, koma Mulungu ndiye adzawala kuposa china chilichonse kwa anthu ake, komanso ngakhale kwa adani wake wonse. Kunena kuti ulemerero wa mlengi ndiwo woposadi ulemerero wa chinthu china chilichonse chimene mmachiona kuti ndi chowala. Tiyeni mu chapter 25. Tsono pamene Ambuye wathu Yesu Khristu abwelanso, ndiyo nthawi yakutha kwa chisautso chachikulu nakhazikitsa ufumu wake. Ndiye chapter 25 ndi chapter 26 ndi ndime yomwe ikuonetsa kubwela kwa mfumu ndi kukhazikitsa ufumu wake. Ufumu uwu ndiwo umene wakhala ukumemezedwa mchipangano chakale. Tena pamene Yohane Mʼbatizi anali kuyamba ntchito yake pa Mateyu 3 verse 2 adanena kuti, tembenukani mitima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Komanso Ambuye Yesu Khristu pa Mateyu 4 verse 17 anatsimikizanso maomwewa nanena, tembenukani mitima pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Wakondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ikunena kuti sipangakhale ufumu pamene palibe mfumu, kutanthauza kuti pamene Ambuye Yesu Khristu anakanidwa ulendo woyamba uja sanakhazikitse ufumu wake. Tere pano akuitana inu ndine monga mwa mawu apa Mateyu 11 verse 28 pamene akuti, idzani kuno kwa ine nonsenu akulema ndi akutodwa, ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. Uwu ndiwo uthenga womwe uyenera kupita kwa anthu onse kuti apange chisankho wokha. Tere pano ndifuna kunenetsa kuti inu mukupanga chisankho chotsatira kapena kukana Khristu. Kutanthauza kuti palibe munthu amene adzakhala pambali ziwiri zomwe tachulaza. Teleta mvana Ambuye Yesu pa Mateyu 12 verse 30 adanena mawu akuti, iye wosakhala pamodzi ndi ine akana ine, ndi iye wosasonkhanitsa pamodzi ndi ine amwazamwaza. Tiyeni pa verse 1. Yehova, inu ndinu Mulungu wanga, ndidzakukuzani inu, ndidzalamanda dzina lanu chifukwa mwachita zinthu zodabwitsa, ngakhale za uphungu zakale mokhulupirika ndizoonadi. Tsono ndime ino ikuonetsa kukondwa chifukwa cha Mulungu amene waombola munthu kwa adani wake. Nkhani ikuti awa ndiwo mawu amene akuchokera pasi pa mtima umene ndiwodzala ndi mayamiko, popeza munthuyu wadzazidwa ndi chidziwitso chatsopano cha Mulungu ndi zonse zimene wiye wamuchitira. Kunena kuti iyi si nyimbo wamba yomwe munthu akhoza kuyimba mosadziwa chimene akuyimbacho ayi. Mwanjira ina tikunena kuti woyimba nyimbo imeneyi ndiwo anthu amene ali wokonzeka kulambira Mulungu chifukwa chokhulupirika kwake. Apa ndipo pamene Davide pa Masalimu 116 verse 11 anafika pozindikira nanena mawu akuti, pofulumizidwa mtima ndinati ine, anthu onse ngamabodza. Kodi inu okondedwa munafika pozindikira kuti ndi Mulungu yekha amene ndiye woona? Verse 6. Ndipo mphiri limene li Yehova wa makamu adzakozera anthu ake wonse phwando la zinthu zonona, phwando la vinyo wapa mitsokwe la zinthu zonona zapa mafuta okhaokha, la vinyo wasenga wokuntha bwino. 8. Iye wameza imfa kunthawi yonse, ndipo Ambuye Mulungu adzapukuta misozi pa nkhope zonse, ndipo chitonzo cha anthu ake adzachichotsa pa dziko lonse lapansi chifukwa Yehova wanena. Pano mundilole ndiyambe ndi mawu akuti, pamene tikunena nkhani ya zinthu zonona, kawirikawiri timakamba za zinthu zooneka. kunena kuti mu ufumu umene uli mkudza nthaka idzabala zinthu zochuluka. Ichi ndicho chithunzi cha moyo wa uzimu kuti wokhulupirira wonse adzakhala pa phwando la zinthu zonona. Tsono iyi ndiyo nthawi pomwe ifa idzatha mphamvu. Tele Paulo pa 1 Korinto 15 verse 54 akunena kuti ndipo pamene chovunda ichi chikadzavala chosafa, pamenepo padzachitika mawu olembedwa imfayo yamezedwa mchigonjetso. Haleluya. Iyi ndiyo nthawi ya mtengo wapatali, chifukwa ndipo pamene Mulungu adzapukuta misozi ya anthu onse wokhulupirira ndi wokhulupirika. Verse 9, ndipo adzanena tsiku limeneli, taonani uyu ndiye Mulungu wathu, tamlindira iye, adzatipulumutsa. Uyu ndiye Yehova, tamlindirira iye, tidzakondwa ndi kusekelera mchipulumutso chake. Nkhani ili pano ikuti mmasiku otsiriza dziko lidzanyengedwa ndi wokana Khristu, koma Khristu akubwera ndithu. Tere uyu ndiye Mesiya, amene ndi wolamulira weniweni wa dziko lapansi, kunena kuti chipulumutso chake ndicho chidzakhala chofunika kwambiri. Apa ndipo pamene padzakhala kukondwa chifukwa cha chiwombolo chimenechi. Chapter 26 verse 1, tsiku limeneli adzayimba nyimbo imeneyi mdziko la Yuda, ife tili mudzi wolimba. Iye adzayika chipulumutso chikhala machemba ndi malinga. 9, ndi moyo wanga ndinakumba inu usiku, inde ndi mzimu wanga mwa ine ndidzafuna inu mwakhama. Pakuti pamene maweruziro anu ali pa dziko lapansi, wokhala mdziko lapansi adzaphunzira chilungamo. Tsono pano pali ganizo la tsiku ilo lomwe nyimbo ya chiwombolo idzayimbidwa mwa Yuda, kutanthauza kuti pakali pano nyimbo iyi sikuyimbidwa mu Israeli, koma pa tsiku limenelo padzakhala chilakolako chambiri chofuna Khristuyo. Tele ili ndilo ganizo lomwe likupezeka pa nyimbo ya Solomo pa chapter 1 verse like la 2, pamene akunena kuti mnyamatayo andifyofyonetse ndi mkamwa mwake, pakuti chikondi chako chiposa vinyo. Haleluya. Mau awa ndi amene akutsindika zakupempha chikhululukiro, komanso akutsindika mtendere ndi chikondi cha Mulungu. Ndiye tikutsiriza pano ndi kuona verse 18 lomwe likukambaza munthu woyipa amene walandira chisautso chachikulu, ndipo akunena kuti anavutika monga munthu woyembekezera kubala mwana, koma tafanana ngati tabala mphepo. Kutanthauza kuti kuzuzika kwa wochimwa sikupindula, kapena kuti sikubwera ndi zinthu zabwino ayi, kutsimikiza kuti nthawi ya chisautso chachikulu sidzasintha mtima wake wa munthu woyipa ayi, adzangozuzika chabe. Wokondedwa anzanga Paulo, ndifuna kunenetsa ndi moona mtima kuti kusautsidwa kumene mukusauka leloku ndiko kukhoza kuthandizira kukoza moyo wanu. Pamene mukhulupirira Mulungu, pamene mukumudalira kuti ndiye amene akhoza kuchotsa ndi kukupambanitsani masautso onse. Lero tilekeza pano ndipo timasanthula Yesaya chapter 24 kuyamba verse 16 ndikulekezera chapter 26 verse 18 momwe timakambirana zakudza kwa masautso ndi kubwera kwa ufumu wa Mulungu. Ambuye adalitse ino okondedwa. Amen.
Daliso la mtengo patali lomvetsetsa mawu Mulungu machaputala awiri kodi ndi awiri kodi kapena atatu, tinali mu Yesaya chapter 24 inde tinayambira verse 16, tinalowadi ndithu chapter 25 komanso chapter 26. Ehe, tinagwirako ndithu pang'ono mpaka chamkatikati mwa Yesaya chapter 26. Zikomo kwambiri mbale Osman Chiramanda potitsogolera kusanthula mawuwa mu program ine ya Tisanthule Bible. Yomwe makera wake ndi Tisanthule Bible, Box 52, Lilongwe. Tisanthule Bible, Box 52, Lilongwe. kapena ma SMS ku 0833-500-222. Mukozanso kutilembera email ku radio@twrmw.org. Ndipo pa internet programu yetu Century Bible upezekanso mukoza kumvera komanso kutenga apo ndithu zina za maprogramu mzaka za mbuyomu kuti muwerenge ndithu bwinobwino kumvetseranso bwinobwino. Kera yake ndi ttb.twr.org/chichewa. ttb.twr.org/chichewa. Ine ndadala zedi kuti nali modzi mprogramu ya mbuya udaliseni ndipo tiyeni tiyende mmawu nkuwachita zikomo.